ukisema atakubariki, hakuna atakayezuia, maana yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Akisema nitaenda, nitaenda kote, maana yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Akinibariki niko juu chini msini rafiki wa kweli si wa pretense, rafiki wa kila leo si wa past tense. Kuna yeye usiteseke, hata usitense, kila kitu abu Lord God ana possess. Unakumbuka ile scene ya Moses, hezi kuwacha, he's forever present. Guaranteed to have a death in heaven, and I'll act miracles in a second. I'll never feel forsaken. Mungu, I'm watching.
Amenibless sana.